Jan Jaron Gare Naro Republic. Buddha Bogs. I know you miss me. I miss you too.
It's the kids, baby.
They call me Badman, Kansela, Jan Jaro. Nasimama juu ya biti like kangaro. Kitambo kwenye game usinipime ero. Kizingua na kufua siku tupi sero. Yo, nimelelewa na matab shata. My big papa, hoodies I'm a gangster. Kama ni waki si so gay hapa. Ni disaster, si roll na my hater. No kinikuta kwenye politics. Take care cause I know what about this. Yeah, na rise to the top Mr. Chicks. Mindo lude peke ambaye sina Chris. Hey. Change your flow, pack a melodies. Now I change your man, sees bill apologies. What's up today, I call you strategies. With the boss, need to back you call your memories. Yes, si one cani kama terminator. The canceller, need to Mr. Capoeira. Full time, na my bank teller. Na sabi hella, domana na you feel better. Usishangae ni kitu legendary. Naza kuchana kabla hata kwenda secondary. Vesini ngaji ni stationary. Machupa ya kumwaga yes internationally. Kama tupaki izarakati lazima utaka. Ki arakati metajakati sasi ndo bala. Bombo klati miadarati wata kushaga. Nikiwa mdogo sana nilisha kuwa superstar. Sete madipo kuniweka juu. Tulivo towa anajua mambo kawa full. Oi oi mzuka kama Saigon. Leo natema sumo kali kama a python,
It touches on the mix.